Mariko umutwe wa 15. Igitondo gitangaje abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, mbese abagize urukiko rw'ikirenga bose bateranira hamwe mu nama. Bamaze kuboha Yesu, baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati,
"Wowe mwami w'Abayahudi?"
Yesu aramusubiza ati,
"Urabyivugiye."
Abakuru bo mu batambyi bamurega ibirego byinshi. Pilato yongera kumubaza ati,
"Ko ntacyo usubiza? Ese ntubumva ko ibyo bakurega ari byinshi?"
Yesu ntiyongera kugira icyo asubiza. Pilato abibonye aratangara. Ku munsi mukuru wa Pasika, Pilato yari amenyereye kurekurira abantu imfungwa imwe bamusabaga. Icyo gihe muri gereza hari abari barisha abantu mu myivumbagatanyo yo kugomera Abanyaroma. Muri abo hari uwitwaga Baraba. Rubanda niko kuzamuka basanga Pilato, bamusaba kubagenzereza nk'uko yari asanzwe abigira. Arababaza ati,
"Murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi?"
Pilato yari azi ko abakuru bo mu batambyi bamugabije Yesu babitewe n'ishyari, ariko abakuru bo mu batambyi boshya rubanda gusaba Pilato ngo abarekurire Baraba. Pilato yongera kubabaza ati,
"None se uwo mwita umwami w'Abayahudi mugire nte?"
Bamusubiza baranguruye amajwi bati,
"Mubambe ku musaraba."
Pilato arababaza ati,
"Kuki? Icyaha yakoze ni ikihe?"
Barushaho gusakuza bati,
"Mubambe."
Pilato ashaka gushimisha rubanda nuko abarekurira Baraba. Ategeka ko Yesu abambwa ku musaraba bamaze kumukubita ibiboko. Abasirikare bamujyana mu gikari cy'ingoro y'umutegetsi, bahakoranyiriza abandi basirikare bose. Bambika Yesu umwitero w'umutuku wijimye, bazingazinga ikamba ry'amahwa bararimutamiriza. Biha kumuramya bati,
"Urakarama mwami w'Abayahudi."
Bamara umwanya bamukubita ikibingo mu mutwe, bakamuvundereza amacandwe, maze bagapfukama ngo baramuramye. Nuko bamaze kumushinyagurira batyo, bamwambura wa mwitero utukura, bamusubiza imyambaro ye, maze baramusohokana bajya kumubamba ku musaraba. Bakigenda bahura n'umuntu w'Isirene witwaga Simoni, se wa Alegizanderi na Rufo, ava mu cyaro. Abasirikare bamuhatira gutwara umusaraba wa Yesu. Bajyana Yesu ahitwa Igorogota, bisobanurwa ngo ahitiriwe igihanga. Bamuha divayi ivanzemo umuti wo koroshya uburibwe, ariko arayanga. Nuko bamubamba ku musaraba, bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo kugira ngo buri wese amenye iyo ari bujyane. Igihe bamubambaga ku musaraba hari saa tatu. Itangazo ry'icyo yaregwaga ryari ryanditswe ngo, "Umwami w'Abayahudi." Yari abambanywe n'abambuzi babiri, umwe iburyo undi ibumoso. Nuko biba nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
"Yabazwe mu bagome."
Abahisi baramutukaga bakazunguza umutwe bati,
"Ngaho da, wowe wasenya ingoro y'Imana ukayubaka mu minsi itatu, ikize wivane ku musaraba turebe."
Abakuru bo mu batambyi bafatanyaga n'abigisha amategeko kumushinyagurira bakamuseka bati,
"Yakijije abandi, none ananiwe kwikiza. Ko ari Kristo umwami w'Abisirayeli, ngaho namanuke ku musaraba tubibone tumweme."
Ndetse n'abari babambanywe nawe niko bamutukaga. Isaa sita mu gihugu cyose hacura umwijima kugeza isaa cyenda. Nuko isaa cyenda zigeze, Yesu avuga aranguruye ati,
"Eloi, Eloi, lama sabaktani."
Bisobanurwa ngo,
"Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki gitumye untererana?"
Bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati,
"Umva ari aratabaze ari."
Maze umuntu umwe ariruka afata icyangwe akinika muri divayi isharira, agihambira ku kibingo akimushyira ku munwa ngo anyunyuze ati,
"Mureke turebe ko Eliya aza kumumanura ku musaraba."
Nuko Yesu arangurura ijwi ahera ko ava mu mwuka. Maze mu ngoro y'Imana umwenda wakingirizaga icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi. Umukapiteni w'abasirikare wari umuhagaze imbere, abonye ukuntu apfuye aravuga ati,
"Nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana."
Hari n'abagore babireberaga kure, barimo Mariya w'i Magadara na Salome na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu. Abo bagore bakurikiraga Yesu akiri muri Galileya bamufasha imirimo, ndetse hari n'abandi bagore benshi bamuherekeje ajya i Yerusalemu. Bugiye kwira, ku munsi w'imyiteguro isabato igiye gutangira, haza Yosefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya, wari umujyanama w'ikirangirire mu rukiko rw'ikirenga rw'Abayahudi. yari umwe mu bari bategereje ubwami bw'Imana. Maze aratinyuka ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu. Pilato atangazwa no kumva ko Yesu amaze gupfa. Atumira umukapiteni w'abasirikare amubaza ko yamaze gupfa koko. Umukapiteni arabimwemeza, Pilato niko kwemerera Yozefu kujyana umurambo wa Yesu. Nuko Yozefu amaze kugura umwenda wera, avana umurambo wa Yesu ku musaraba, awuhambira muri uwo mwenda. Ahera akawushyingura mu mva yari yarakorogoshowe mu rutare, nyuma hirikaho ibuye arikingisha umuryango. Mariya w'i Magadala na Mariya nyina wa Yozefu bitegerezagaho umurambo ushyinguwe.